on point. Another classic movement.
Ini Jebron Studios Production.
Mr. Somebody.
Eno pachipanda leo senka waila kumkama pa mkoshi. Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashie mana.
Satana uko wadiabwa.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa. Satana uko tulivana wakwalese. Vimano vya buloshi kuno tekwesha. Ndimu takatifu shikofu nda pepesha. Holy God's fire ni nebo mbepesha. Oh God bless you, no man can guess. Akawele na nebo kaikaka sentensi. Shetani tawa kwa tana sitansi. Pela kwa mchinji ipele distansi. Afta katiabla na jombo ni nkaka. Tumuponje lelo yu makaka. Paka ale kele kwe mwekionze akaka. Shabasha basha patutuka shakaka. Walenga na salika mundimi. Vechampi siye tefo you can see me. From now on you a jumpy see. Ufunye posimano fya kumbwesha kumushiri. Kono pachipanda leo senka waila kumkama pa mkoshi. Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashema.
Satana uko wadiabwa.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa.
Awafi wanda wose na wadiabwa. Rap sango mana nomba tapwa. Wafu afenka le walionze wampwa. Nifuapa ni mufolesha satana vwapa. Kakaka jombo nomba tumuponde. Wise weka siya tumupondi. Fresh off ngesa vimupondi. Nava rusha rusha nava papa fiepondi. Kesa muna panolo nava komeka. Break in kwati nava toveka. Waditala lapa kwati nava komeka. Bachila isa fe wino nomba nava koneka. Tayari punchline yari kwempa. Ele miapa nomba nari kwempa. Satana na imapa na matempa. Basa itemu nove woi nari kwempa.
Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashie
ma.
Satana uko wadiabwa. Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa.
Bakanta shanga na mamukofi.
Maye nae.
Mafaya felion
sendi mutezi.
Palyandi life. Nechita survive. Tabo fabu ino wa satana uko.
Para pende me itinta kumusambo. Basta.
Pachambasu
Wafu afenka lale mumbokoshi. Wadiabwa na lelo nejepe mana wana vashie ma.
Satana
uko wadiabwa. Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah.
Tumuponje satana.
Yeah. Yeah.
Satana uko wadiabwa.
For Jebros Music Movement Promotions baby.
Commander FK, Major Zambia, UK Plus, KOP Master Sensor, Let's go to Atasha, Ima Kono Kualasha, Nabambi Nabambi, Basi Kuku, we got another one,
we feel good.